stand.
Kwa hivyo tuinuke tuombe.
We'll ask Brother Luda to open us in prayer and then for the choir to lead us in singing of one hymn.
Kwa hivyo tuamini tuanze kwa neno la maombi. Baba, katika jina la Yesu, tunakushukuru tena kwa nafasi ambayo umetupa kujifunza kukiri kwetu kwa imani. Asante kwa sababu maneno haya tunapoyakiri yanakuwa sehemu yetu, na hatuwezi kwa nguvu zetu sisi wenyewe kuyakariri na kuyashika jinsi utakavyo. Tunaomba wewe Roho Mtakatifu, uliye Mungu mwenye uweza wa kuyafanya hai katika mioyo yetu, Baba, uyafanye hai katika mioyo yetu, ya kwamba yafanyike sehemu ya maisha yetu. Ni katika jina la Yesu tumeomba.
Amen. Sorry, before we continue, did we pass out the Swahili translation?
Mumepata vichikalatazi vya Kiswahili? Wanapo.
What is the hymn we're singing this afternoon? In Christ Alone. Ah, very good. I was hoping you would choose that one. Okay, we're ready when you are.
In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, found through the fearless sun and storm.
Oh, As we continue our study of the London Baptist Confession of Faith of
1689,
today we want to begin a new chapter.
Leo tunaanza kurasa mpya.
And this is a rather short chapter, and so I intend only to spend today on this chapter.
Na huu ni kurasa mfupi, kwa hivyo nitakuwa nashughulikia tu huu kurasa.
And that is chapter 4.
Nao ni ukurasa wa 4.
Of creation.
Ambao ni wa uumbaji.
So those of you who have your books that we have handed out, we're on page 12.
Kwa wale walio na vitabu tuliowapeeni, tuko katika kurasa ya 12.
And so I'll read the entire chapter. It is 3 paragraphs. I'll read the English version, and then we'll have Luda read the Swahili translation.
Kwa hivyo mchungaji atakuwa anasoma kwa Kiingereza nami kwa Kiswahili.
Paragraph 1. In the beginning, it pleased God the Father, Son, and Holy Spirit for the manifestation of the glory of His eternal power, wisdom, and goodness to create or make the world and all things therein, whether visible or invisible, in the space of 6 days, and all very good. Paragraph 2. After God had made all other creatures, He created man, male and female, with reasonable and immortal souls, rendering them fit unto that life to God for which they were created, being made after the image of God in knowledge, righteousness, and true holiness, having the law of God written in their hearts and power to fulfill it, and yet under a possibility of transgressing, being left to the liberty of their own will, which was subject to change. Paragraph 3. Besides the law written in their hearts, they received a command not to eat of the tree of knowledge of good and evil, which, whilst they kept, they were happy in their communion with God and had dominion over the creatures.
Hapo mwanzo, alipendezwa Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, kwa kudhihirika kwa utukufu wa nguvu zake, hekima zake na uzuri wake wa milele, kuumba ulimwengu na vyote vilivyomo, vinavyoonekana na visivyoonekana, katika siku 6, na vyote vizuri sana. Baada ya kuumba viumbe vyote vingine, Mungu aliumba binadamu kiume na kike, wenye roho, fikira na nafsi zilizokufa. Akawaumba wenye kutosheleza maisha aliyowaumbia. Waliumbwa kwa kufanana na Mungu katika ujuzi, haki na utakatifu wa kweli. Amri ya Mungu ikiandikwa mioyoni mwao na nguvu ya kuitimiza, huku wakiwa katika uwezekano wa kutenda kinyume, wakiachwa katika uhuru wa mapenzi yao wenyewe kukosa udhabiti. Kando na amri iliyoandikwa mioyoni mwao, waliamriwa wasile kutoka mti wa ufahamu wa mema na ubaya, ambayo wakiisingatia walifurahi katika ushirika wao na Mungu, nao walikuwa na mamlaka juu ya viumbe.
Thank you, Luda. I depend heavily on the outline of my professor at my seminary by the name of Dr. Sam Waldron.
Ninategemea sana mafundisho ya mwalimu wangu anayenifunza, ambaye anaitwa vile amesema,
And he outlines this chapter focusing on two main things.
Na kuna jambo analosisitiza kwa mambo haya ambayo yanazungumzia mambo mawili ya umuhimu.
First is the account or the history of creation.
La kwanza ni historia ya uumbaji.
And then second is the identity of man as the image of God.
Na pia mwanadamu kutambulika kama kiumbe ambacho kimeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu.
So that is what we will focus on in our time today.
Hilo ndilo tutakalo zingatia katika mafundisho yetu leo.
So first is the account or the history of the act of creation by God.
Kwanza mno ni historia ya uumbaji ambayo Mungu alitenda.
So in the confession, this is covered in paragraph 1.
Katika kukiri kwetu tunaiona katika hiyo kurasa ya kwanza.
And so we first see the timing of creation.
Tunaona nyakati za uumbaji.
In the beginning.
Hapo mwanzo.
Creation was the beginning of time.
Kwamba uumbaji ndio ulikuwa wa kwanza katika nyakati.
Before God created, there was no time.
Kabla Mungu aumbe, hatukuwa na nyakati ama wakati.
God exists outside of time. Time is part of creation.
Maana Mungu yuakaa nje ya wakati, maana wakati ni uumbaji wa Mungu.
And so God is not limited by his own creation.
Mungu hawekewi mipaka na vyote alivyoviumba.
God is not limited by time.
Mungu hawekewi mipaka na wakati.
God exists outside of time. God has existed before time even began.
Mungu alikuwepo kabla ya wakati haujakuwepo.
So never has it been when God did not exist.
Kwa hivyo haijawahi kuwa ya kwamba Mungu hakuwahi kuishi.
God has always existed.
Mungu amekuwepo.
And when God created, now comes time.
Na sasa wakati Mungu akishaumba, wakati unaonekana.
That is in the beginning.
Hiyo sasa tunasema hapo mwanzo.
Next, the confession addresses creation's author, who created.
Na katika jambo linalofuata ni nani aliyeumba.
Here we read that it was God the Father, Son, and Holy Spirit.
Na tumesoma ya kwamba ni Mungu Baba, Mwana, na Roho Mtakatifu.
So creation is the work of the triune God.
Uumbaji ni kazi ya utatu wa Mungu.
It is the work of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. All three.
Ni kazi ya Mungu Baba, Mungu Mwana, na Mungu Roho Mtakatifu, wakiwa wote watatu.
Again, not that we have three gods. They are not three gods. They are three persons, and yet one God.
Na hatusemi ya kwamba Mungu ni watatu, bali tunasema kuna utatu katika uungu akiwa Mungu mmoja.
Then next, we see creation's purpose.
Na tunaona kwamba makusudi ya uumbaji ni yapi.
It says, for the manifestation of the glory of his eternal power, wisdom, and goodness.
Kwa ajili ya udhihirisho wa hekima zake na mamlaka yake na nguvu zake.
So our confession is explaining what the scriptures teach the purpose of creation is.
Ukiri wetu wa imani unatufunza ya kwamba kusudi letu la imani ni nini?
God has revealed to us in his word the reason he created.
Mungu ashatufunulia katika neno lake kwa nini aliumba.
And that is the manifestation of his glory, of his eternal power, and his wisdom and his goodness.
Ni kudhihirisha kwa utukufu wake ambao uko katika mamlaka yake, katika mamlaka na uweza na nguvu zake.
Then we see creation's extent. What does creation include?
Sasa tunapata kwamba huu umbaji unajumulisha nini?
That is where we read, it is the world and all things therein, whether visible or invisible.
Na tunapata ya kwamba ni ulimwengu ambamo vitu vyote vimo, viwe vinaonekana na visivyoonekana.
So creation entails everything that exists that is not God.
Kwa hivyo uumbaji unajumulisha vyote ambavyo vinaishi ambapo Mungu hayumo ndani.
So you have God, that is not creation.
Sasa tunapata Mungu ambaye si uumbaji.
God was not created, God always existed.
Maana Mungu hakuumbwa, yeye ameishi siku zote.
Everything else, that which we can see and that which we cannot see, all of that is creation.
Vyote ambavyo tunaweza viona au tusivione, vyote ni uumbaji.
Then we have creation's length, the amount of time. Now that time exists, how long did it take God to create?
Sasa tunapata wakati ama muda uliomchukua Mungu kuumba.
It says in the space of 6 days.
Tunapata kwamba ilikuwa muda wa siku sita.
That is what we read in the book of Genesis.
Ndilo tumelisoma katika kitabu cha Mwanzo.
In the first 3 chapters, it is 6 days that God created.
Katika sura za kwanza 3 tunapata kwamba ni katika siku 6 Mungu aliumba.
And then finally we see the result of creation.
Na kisha tunaona matokeo ya uumbaji.
There we read it is all very good.
Na tunapata kwamba yote ni mazuri sana.
That was the result.
Hayo ndiyo matokeo ya uumbaji.
And now we want to go further into support from the Bible, from the scriptures that support this first paragraph on creation.
Sasa tunataka tuingie katika maandiko, ni maandiko yapi yanayounga mkono hii kukiri kwetu kwa imani ambako tumesoma.
And the first thing that we have to address, because it is an issue which has been debated all through the ages.
Jambo la kwanza ambalo nataka kushughulikia ni lile swala ambalo watu wamelizungumzia nyakati zote.
And that is when we read God's creation account.
Kwamba tunaposoma mambo ya uumbaji wa Mungu,
and we read about Noah and the flood, and we read about Cain and Abel, and we read about Abraham. Is all of that history, or is Genesis chapters 1 through 11 only figurative?
Kwa hivyo tunapata kwamba tukimuona Abeli na Kaini, tumuone Noah na Garika, na tuone Abraham, tunapata ya kwamba mambo haya yote inaweza kuwa ni historia.
For instance, if Genesis chapter 1 through 11 is factual history,
kwa sababu kama Mwanzo 1 hadi 11 inazungumzia historia haswa mno,
then that means every one of us, every human being that has ever lived, if we trace our ancestors all the way back to our very original ancestors, for everyone, that is Adam and Eve.
Kwa hivyo tunapata kwamba kwa kila mtu ambaye aliishi kutoka kwa watu wetu wa kwanza kwa Adam, tunapata kwamba kila mmoja ambaye aliishi.
Now, a lot of human beings can have doubt.
Wengine wetu tunaweza kuwa na mashaka sasa.
As we sit here together, all of you are African and a few of us are Wazungu.
Tunapata ya kwamba iwapo wengine sisi ni weusi, and you wengine ni weupe.
And you may be inclined to doubt. Now wait a minute. How can these white Americans and me as a black African, how can we have the same first ancestors?
Sasa itakuwaje kwamba mzungu wa Amerika na Mwafrika wa Kenya wawe wanatoka kwa baba mmoja?
And then when we go into town, we see some Chinese men building our new road.
Na tukitakapoingia pale mjini Bungoma tutapata Wachina wako wanajenga barabara.
And you may be tempted to look at those Chinese men and say, okay, there's no way that me as a black African have the same first parents as those Chinese men.
Kwa hivyo unaweza jaribiwa kushawishika kwamba hakuna vile tunaweza kushiriki baba mmoja wa kwanza.
And so you may be really tempted to think, okay, these first chapters of Genesis, they can't be factual history. This has to be figurative.
Kwa hivyo unaweza kufikiria kwamba maneno haya ya kwanza ya kurasa hii ya kukiri kwetu kwa imani si haswa mno, lakini ni ya kuiga.
And there are certain parts of the Bible which are figurative. That is not the argument.
Ani kuna mambo mengine ambayo tunazungumzia jambo tukimaanisha lingine.
Not everything in the Bible is literal history.
Maana kila kitu kwa Biblia sio historia halisi.
Some of it is figurative.
Mengine ni mambo ambayo tunatazamia kuona kwamba hili linaweza kuwa lilikuwa hivi na hili lilikawa hivi.
When we read parts of Daniel, there is imagery which is used speaking in very colorful ways about prophesying nations that were to come.
Na tukisoma katika kitabu cha Danieli tunapata pale ya aina ya vitu ambavyo vinazungumzia kuhusu unabii wa vitu ambavyo vitakuja ama mataifa yatakayokuja.
But those things were not literal, they were figurative.
Lakini hayo mambo hayakuwa halisi, bali yalikuwa ni mambo ya kufikiria jinsi mambo yatakavyokuwa.
Much of the book of Revelation, as we read, it is figurative. It is using very colorful apocalyptic language to help us to understand certain points.
Haswa mimi tukisoma kitabu cha Ufunuo wa Yohana tunapata kwamba mengi yake yanazungumzia kuhusu jinsi mwanadamu anaweza fikiria wakitumia mifano ya wanadamu na wanyama kwa ajili ya kuzungumzia jambo litakalotendeka.
But just because parts of the Bible are figurative does not mean all of the Bible is figurative.
Sasa kwa sababu katika sehemu fulani fulani za Biblia yako mambo kama hayo, haimaanishi ya kwamba sasa Biblia yote ni maneno ya kuweza kuwazia na kufikiria kuhusu jambo fulani.
Some of it is history.
Mengine yake ni historia.
And so the issue is whether or not Genesis chapter 1 through 11 is figurative.
Sasa swala kwamba iki kitabu cha Mwanzo ya kwamba kinaweza kuwa ni cha kuweza kudhania ama kufikiria kuhusu jambo lingine hatuwezi kuzungumzia.
Or is it history?
Lakini ni historia.
How we answer that question will certainly affect our doctrine.
Maana tunapojibu hilo swali litaweza kudhuru kwa uzuri ama kwa ubaya kuhusu imani yetu.
So first we have to answer the question, who decides?
Kwa hivyo tujibu kwa kujiuliza ni nani amuaye?
Who decides which parts of the Bible are history and which parts of the Bible are figurative?
Yafaa tujiulize ni nani anayeamua kwamba sehemu hii ya Biblia ni historia na sehemu nyingine ni ya kufikiria kuhusu masuala fulani.
If we allow modern science to answer that question for us,
tukiruhusu sayansi ya sasa kujibu hilo swali kwetu,
then science is our authority.
Basi tutakuwa tumeruhusu sayansi kuwa mamlaka yetu.
For the Christian, science should not be our authority.
Lakini kwetu sisi wa Kristo, sayansi haistahili kuwa mamlaka kwetu.
But God is our authority.
Maana Mungu ndiye mamlaka yetu.
And God has revealed what he has intended for us to know in his scriptures, the Bible.
Naye Mungu ameyafunua yote ambaye angependa tuyajue katika maandiko ambayo ni Biblia.
And therefore scripture is our authority, not science.
Kwa hivyo maandiko ndio mamlaka lakini sio sayansi.
And scripture is self-interpreting.
Na maandiko hujifafanua yenyewe.
So in other words, it is scripture which interprets scripture.
Kumaanisha kwamba ni maandiko yanayofafanua maandiko mengine.
It is not the church, it is not the man of God, it is not the prophet, it is no human being that interprets scripture, rather scripture interprets scripture for us.
Sio kanisa, sio nabii, sio mtu wa Mungu, hakuna mwanadamu yeyote ambaye anaweza kutafsiri maandiko, bali ni maandiko yenyewe kujitafsiri.
And so the question we should ask is, how does Genesis chapter 1 through 11 intend for itself to be understood?
Sasa tunajiuliza kwamba sasa hii mwanzo sura ya kwanza hii tunawe inakusudi gani ama inakusudia namna gani kuweza kujiweka wazi kwa wanadamu.
Or to put it another way, how does God intend for us to how does God intend for Genesis chapter 1 through 11 to be understood?
Ama Mungu amekusudia hii mwanzo kueleweka namna gani kwa wanadamu.
And what I believe, what the writers of the confession certainly believed,
na chenye ninaamini ambacho pia wenye waliandika huku kukiri kwa imani waliamini,
is that Genesis chapter 1 through 11 is historical narrative.
Ni kwamba mwanzo kutoka sura ya kwanza hadi 11 ni historia inayojinena.
And the reason I believe that, and the reason those who wrote the confession believe that,
na sababu niamini hivyo na wale ambao waliandika hii kukiri kwa imani pia waliamini,
is that the rest of scripture, the rest of the Bible confirms this interpretation.
Kwamba maandiko yote kwenye Biblia yanadhibitisha hivyo kuhusu haya maandiko.
So there are some ways or evidences that we find for this interpretation.
Kuna ushahidi ambao tunapata kwa ajili ya kutafsiri neno maneno haya.
First of all, it is quite clear that Genesis chapter 12 is historical narrative. Almost no one argues against that.
Kwanza tunafaa tujue kwamba Mwanzo 12 ni maneno ambayo yanazungumzia historia.
But if Genesis chapter 12 is in fact history, then it should not be doubted that Genesis chapter 1 through 11 are also history.
Na kama Mwanzo 12 ni historia, basi hatuwezi kushuku ya kwamba kuanzia hapo mpaka Mwanzo 1 kurudi nyuma haiwezi kawa historia, bali tunapata kwamba ni historia.
For instance, there are genealogies in chapters 10 and 11.
Kuna masomo ambayo tunayapata katika ama uzazi ama kizazi ambayo tunapata kutoka katika Mwanzo 11.
Let's finish with the family background of Abraham, which picks up in chapter 12.
Ambayo inamaliza na Abrahamu ikichukulia Mwanzo 12.
And so again, if chapter 12 is history, then chapter 10 and 11 are certainly history, and the chapters before are also history.
Kwa hivyo kama hii ni historia, 10, 11 historia, basi 9 mpaka 1 hizo ni historia pia.
Because in Genesis 11, from paragraphs 10 to 32, we see a genealogy there.
Maana katika Mwanzo 11 tumeona kizazi ama vile watu walivyozaliwa mahali pale,
which is identical in the structure of the genealogy of chapter 5,
ambayo ni sawa na ile mpangilio ya uzazi katika sura ya 5.
But that geology which is in chapter 5 is different in that it begins with Adam and Seth.
Lakini ile ambayo iko katika sura ya 5 ni tofauti kwa sababu inaanza na Adamu na Seth.
So this literary structure ties Abraham to Adam.
Kwa hivyo haya yanaleta pamoja hawa watu wawili, Abrahamu na Adamu.
Now also the book of Genesis itself does not permit a figurative interpretation.
Na hata kitabu chenyewe cha Mwanzo hakiruhusu kuwa na utafsiri wa mambo ya kuonekana ambayo tunaweza yaonyesha kwamba hili linafanana na hili.
There is internal evidence in those chapters themselves.
Kuna ushahidi wa umilele katika maandiko yenyewe.
For instance, if they were not meant to be taken literally,
kwa mfano kama haingetengenezwa ama haikumaanishwa kuchukuliwa haswa mno ya asili,
then it would be very hard to understand why throughout those chapters we constantly get the impression of history.
Ingalikuwa ngumu sana kuelewa hizo kurasa ambazo tunazipata katika historia.
For instance, we're given the specific location of the garden.
Kwa mfano tumepatiwa mahali kama hiyo Edeni.
If it is not a literal garden of Eden, why are we given a literal or specific location?
Na kama haingekuwa kwamba haswa mno kweli ilikuwa tu ni Eden yenyewe, mbona tukapewa mpaka na mahali penye iko?
What about all the genealogies?
Na sasa tukiangalia sasa hizi vizazi.
Genealogies are something that are found in history, not in apocalyptic or figurative writings.
Tukiangalia vizazi ni mambo ambayo yanapatikana katika historia, lakini sio mifano ya wanyama na wanadamu.
Furthermore, the genealogies of, for example, Seth and Noah,
kama kizazi cha Sethi na Noah,
are treated as history in other books in the Bible.
Imechukuliwa kama historia kwa vitabu vingine katika Biblia.
That is 1 Chronicles and then also Luke chapter 3.
Ni Luka sura ya tatu na pia katika kitabu cha Mambo ya Nyakati ya Kwanza.
So other parts of the Bible treat these early chapters of Genesis, these genealogies, as history, and so should we.
Kwa hivyo vitabu vingine vinavichukulia hiki kitabu cha Mwanzo kuwa historia, kwa hivyo hata nasi tunakichukulia hivyo.
We're given the entire chronology of the flood.
Tunapatiana hizo vizazi vya vile mambo ya maji vile ilivyokuwa.
We're given specific details of the pertaining to the dimensions of Noah's ark.
Tunapatiwa kila neno kuhusu vile huyu Noah alipatiwa kufanya ili kuweza kutengeneza hiyo nini safina.
We're given the origins of actual nations.
Tunapatiwa hata kule ambako hizi inji ziliweza kutoka.
And so there is much internal evidence in those first chapters of Genesis which show us that they are to be treated as history.
Kwa hivyo tunao ushahidi wa kutosha ya kwamba sura hii ya 12 ya Mwanzo yafai chukuliwe kama historia.
But not only that, but scriptures in the rest of the Bible also do not permit a figurative interpretation of those early Genesis chapters.
Na hata hivyo kwa Biblia yote mzima, maandiko hairuhusu kuweza kuweka mambo ya kufikiria kuhusu hiki kitabu cha Mwanzo.
We have portions of Matthew, portions of Mark, Luke, John, all four Gospels.
Kuna sehemu za Mathayo, Luka na Marko, injili hizo zote nne.
Also Romans, 1 Corinthians, Ephesians.
Warumi, Wakorintho wa kwanza, wa Efeso.
1 Timothy, Hebrew, James.
Timotheo wa kwanza, wa Ibrania, Yakobo.
1 Peter, 2 Peter, 1 John and Jude.
Petro wa kwanza, Petro wa pili, Yohana wa kwanza na Jude.
That many books of the New Testament all speak of those first chapters of Genesis as history, not as figurative.
Hivyo vitabu zote ambazo tumetaja vinazungumzia Mwanzo, kitabu cha Mwanzo kuwa historia, lakini sio mambo ya kulinganisha na kuwaza kufikiria.
And so if we hold to that hermeneutic, that scripture interprets scripture, we can come to no other conclusion than Genesis 1 through 11 are history.
Kwa hivyo tukisalia katika mafundisho hayo ya kwamba maandiko hufafanua maandiko, na tunakuja na suluhu ama kukamilisha kwamba kitabu cha Mwanzo ni historia.
Now the second focus of this chapter of our confession.
Na mtazamo mwingine wa kukiri kwetu kwa imani ni
deals with man's identity as the image of God.
Inashughulikia wanadamu ambao wako katika mfano na sura ya Mungu.
The Bible explains, the Word of God explains,
neno la Mungu linaelezea,
that man was created as God's image.
Kwamba mwanadamu aliumbwa kwa sura ya Mungu.
What is being conveyed in the scriptures is that man is the visible replica of the invisible God.
Kenye kinajaribu kuonyeshwa katika maandiko ni kwamba mwanadamu ni kinachoonekana ama Mungu anayeonekana kuliko yule Mungu asiyeonekana.
Man is the visible replica of the invisible God.
Kwamba mwanadamu ni dhihirisho la Mungu asiyeonekana.
The word translated image means a replica, a copy.
Mfano umeelezwa ya kwamba ni kama picha ama ni kama kile kitu ambacho kimechapishwa.
So it refers to something that looks like something else.
Yani ni kama yani inafanana na.
It's not the same.
Sio chenyewe.
We're not God.
Sisi si Mungu.
No man is God.
Hakuna mwanadamu ambaye ni Mungu.
But we are made as copies or replicas representing God.
Lakini tumeumbwa kama wanaowakilisha Mungu tukifanana naye.
Man is unique as the living visible replica of God in the created universe.
Mwanadamu ni kiumbe kinachoishi kikionyesha mfano wa Mungu kwa vyote vilivyoumbwa.
So what does this being the image of God, what does it consist of?
Kwa hivyo hiki ambacho kimeumbwa kwa mfano wa Mungu kinajumulisha nini?
Well, first the body is involved.
Hata hivyo tunaona mwili unahusika.
Because image is visible.
Maana mfano ni kitu kinachoonekana.
God is invisible, but we as men were created as his image. We are visible. We are able to be seen.
Mungu haonekani, lakini sisi tumeumbwa kwa kuonekana.
Also, dominion is emphasized.
Kwa hivyo utawala umesisitizwa.
God has dominion over his entire creation.
Mungu anatawala viumbe vyote alivyoviumba.
And we as God's image bearers in the world are to have dominion over the world.
Na sisi tulio mfano wa Mungu hapa duniani yafaa tutawale ulimwengu.
And man's personal, intelligent, and moral nature is part of the image of God.
Na mwanadamu ujuzi na akili na vile asilia yake ilivyo nadhihirisha Mungu.
And so to summarize, really all that enables man to represent God on earth is related to the image of God.
Kwa hivyo mambo yote ambayo mwanadamu aliyo nayo ya kuweza kumwakilisha Mungu ni mfano wa Mungu.
So now we may ask, okay, man was created in the image of God, and Adam, when he was created, was that perfect, sinless image.
Kwa hivyo tunajiuliza kwamba mwanadamu aliumbwa kwa mfano wa Mungu. Adam akiumbwa alikuwa mtu ambaye amekamilika, hana dhambi.
But now Adam chose to sin. Man has fallen.
Na sasa Adamu anaamua kutenda dhambi, mwanadamu akawa ameanguka.
The Bible says that our hearts are wicked.
Maana maandiko yanasema kwamba mioyo yetu ni miovu.
The Bible says we all sin, we all fall short of the glory of God.
Maandiko yanasema kwamba sisi wote tunatenda dhambi, tumepungukiwa na utukufu wa Mungu.
So what about now after sin distorted creation, can we still say that we are God's image?
Sasa je, sasa hivi, kwamba sasa dhambi imeenea na kutawala wanadamu sana, tunaweza sema ya kwamba tungali katika mfano wa Mungu?
This is a difficult question to answer with just a simple yes or a no.
Sasa hili ni swali ngumu la kujibu kwa kusema ndio au la.
But what we can say is that the image of God is man's identity.
Lakini tunaweza sema ni kwamba mfano wa Mungu ni utambulisho wa mwanadamu.
That is our identity. We are the image of God.
Tunatambulika kwa mfano wa Mungu.
It's not just something that we can simply lose.
Sio kitu ambacho tunaweza poteza.
If we turn to James chapter 3 verse 9.
Tukisoma Yakobo 3 mstari wa 9.
James chapter 3 and verse 9.
Yakobo 3 mstari wa 9.
With it we bless, speaking of the tongue, with it we bless our Lord and Father, and with it we curse people who are made in the likeness of God.
Kwa huo tuamuhimidi Mungu Baba yetu, na kwa huo twa walaani wanadamu waliofanywa kwa mfano wa Mungu.
So there's that word likeness or image or replica. So James is speaking certainly of people since the fall.
Kwa hivyo Yakobo anazungumzia watu walioanguka hapo nyuma.
And he still says we are made in the likeness of God.
Na anasema kwamba tumeumbwa kwa mfano wa Mungu.
That is our identity. We can't just simply lose our identity as images of God.
Hicho ndicho kitambulisho cha mwanadamu, hivyo hatuwezi tukapoteza kitambulisho chetu kama watu wa Mungu.
So two questions really have to be distinguished.
Kwa hivyo ni maswali mawili yafaa yaweze kutofautishwa.
Is fallen man God's image?
Je, mwanadamu aliyeanguka ni mfano wa Mungu?
The answer is yes, it is our very identity.
Jibu ni kwamba ndio ni utambulisho wetu.
But there's another question.
Lakini tena kuna swali lingine.
Is fallen man an accurate image of God?
Je, mwanadamu aliyeanguka ni mfano kamili wa Mungu?
The answer to that question is no.
Jibu kwa hilo swali ni kwamba la.
We constantly misrepresent God.
Kila mara tunakosa kumwakilisha Mungu.
We are images of God.
Tuko mifano ya Mungu.
But we misrepresent God with the image that we portray.
Tunakosa kumwakilisha Mungu kulingana na mfano ambao tunao.
So there are, as a result of this doctrine taught in the Word of God,
kutokana na matokeo ya mafundisho ambayo yanafundishwa kutoka kwa neno la Mungu,
there are several applications.
Kuna njia nyingi ya kuwaleta ama kuleta kwetu.
In other words, if we understand this truth,
kwamba tukielewa kweli hii,
that number one, Genesis chapter 1 through 11 is history,
kwamba Mwanzo moja mpaka kumi na moja ni historia.
And number two, because of that, it is true that man is created in the image of God.
Na kwamba kwa sababu hiyo, mwanadamu ni kweli ameumbwa kwa mfano wa Mungu.
Then there are some applications, some practical ways that should affect us.
Bas, kuna mambo ambayo yafaa yafanywe kazi ambayo yanatudhuru.
First, man is only image of God.
Maana la kwanza, mwanadamu ndiye mfano wa pekee wa Mungu.
We are the image of God. We are nowhere near God himself.
Sisi ni mfano wa Mungu. Sisi sio karibu na Mungu.
Compared to God, our value is nothing.
Ukilinganisha na Mungu na vitu vyote ni bure.
Isaiah 40 verse 15.
Tukisoma Isaya 40 mstari wa 15.
Isaiah 40 and verse 15.
Isaya 40 mstari wa 15.
Behold, the nations are like a drop from a bucket, and are regarded as a speck of dust on the scales. Behold, he lifts up the islands like fine dust.
Tazama mataifa ni kama tone la maji katika ndoo, huhesabiwa kuwa kama mavumbi mafumbi membamba katika mizani. Lazima tazama yeye huvinyanyua visiwa kama ni kitu kidogo sana.
So compared to God, the nations are like a drop from the bucket.
Ukiangalia Mungu, ukilinganisha na Mungu, mataifa ni kama kitu ambacho kimechukuliwa tu kikawekwa katika ndoo.
If that large bucket full of water represents God,
ya kwamba iwapo kitu kidogo kama ndoo kinaweza wakilisha Mungu,
the nations represent just a small drop coming from that bucket.
Ya kwamba mataifa yanawakilisha tone tu ambalo linatoka katika hiyo.
And that's the nations, millions or billions of people.
Kwamba ni mataifa ambayo yanajumlisha mabilioni ya watu.
Now how much less is one individual person?
Na sasa itakuwaje kwa mtu mmoja pekee?
So we have to remember we're only images of God. And because of that, we are nowhere near the value or the importance of God. God is far above us.
Sisi ni mifano tu ya Mungu, lakini hatuwezi kukaribia ukuu na wema wake Mungu.
But at the same time,
lakini kwa wakati huo huo tena,
man is the image of God.
Mwanadamu ni mfano wa Mungu.
That does give us, all of us, value.
Ambayo inatupatia sisi udhamana.
All men, and when I say men, I mean mankind.
Ninapozungumzia wanaume namaanisha wanadamu.
I'm not talking males, I'm talking mankind. Males and females, all human beings.
Ninazungumzia wanadamu wote.
Must be loved.
Lazima wapendwe.
Must be respected.
Lazima waheshimiwe.
And must be valued as the image of God.
Lazima wadhaminiwe kama mfano wa Mungu.
I don't care if Uhuru Kenyatta were to come and sit with us today.
Sijali kama Uhuru Kenyatta angekuja na akae na sisi leo.
He's no more important than the youngest child here.
Yeye si wa muhimu kuliko mtoto mchanga hapa.
In the economy of God.
Katika mipangilio za Mungu.
Uhuru Kenyatta is an image bearer of God just like the smallest, poorest child here.
Uhuru Kenyatta ni mfano wa Mungu sawa na mtoto mchanga ambaye amekaa hapa.
Every human being.
Kila mwanadamu.
I don't care if you like them or you don't like them.
Sitaki kujali kama unawapenda ama huwapendi.
I don't care if they come from a tribe that you hate.
Sitaki kujali kwamba wanatoka katika ile jamii ama kabila yenye wewe unachukia.
Or a nation that you despise and you just want to make fun of them and treat them poorly.
Ama taifa ambalo wewe unachukia. Unaweza sungumuza jambo lolote kulihusu.
They are made in the image of God.
Wameumbwa kwa mfano wa Mungu.
Just like you are made in the image of God.
Vile wewe umeumbwa kwa mfano wa Mungu.
They all have that same value that you have.
Wako na udhamana wewe ulio nao.
And they should be loved and respected, not mocked and ridiculed.
Wanafaa wapendwe na waheshimiwe, sio kuchekelewa na kufanyiwa mizaha.
Not poorly treated, not treated like they are a lesser human being.
Sio kuchukuliwa kama wao ni watu chini kuliko wengine ama wao ni nusu ya wanadamu.
Furthermore, we have to remember that man is the fallen image of God.
Na tunafaa tukumbuke ya kwamba mwanadamu ni sura ya Mungu ama mfano wa Mungu ulioanguka.
We're not an accurate replica of God.
sisi hatuja kamilika ama hatuko kamili katika mfano wa Mungu.
We are fallen.
Tumeanguka.
And nothing in the world is more terrible. Nothing in the world is worse or more terrible.
Na hapa duniani hakuna kitu kibaya kilicho kibaya ama cha kutisha
than a wrong image of God.
Kama mfano ambao si sawa wa Mungu.
And we have to take care with that.
Sasa hilo tunafaa tujali sana kwa hilo.
We have to understand the importance that our identity is the image of God.
Yafaa tutambue ya kwamba kitambulisho chetu ni mfano wa Mungu.
And yet we are poor images of God.
Ile hali sisi ni mfano wa Mungu ambao umeshindwa.
And we should take that serious.
Na hilo yafaa tulichukulie kimaanani.
That we are in this world giving God a bad image whenever we do something that goes against God's will.
Ya kwamba sisi tunapeana mfano mbaya wa Mungu wakati tunafanya lolote lile ambalo Mungu amelikataza.
And Christians are being restored to the image of God.
Na Wakristo huwa wanaregeshwa kwa mfano wa Mungu.
So as we were, for those of you that were in our morning Sunday school class, we were talking about sanctification.
Kwa wale waliokuwepo asubuhi tulikuwa tunazungumzia kuhusu kutakaswa.
Sanctification is that process whereby God the Holy Spirit is reforming us or restoring us to a correct image of God.
Kutakazwa ni hatua ile ambayo Roho Mtakatifu anatufanya upya kuweza kufikia mfano wa Mungu.
And that is a wonderful thing.
Na hilo ndilo jambo la ajabu sana.
Christ did not die that you can get a new car.
Kristo hakukufa ili upate gari mpya.
Christ did not die so that you can pay school fees.
Kristo hakukufa eti sasa ndio usiweze kushindwa kulipa karo ya watoto wako.
Christ died to restore his people to the image of God.
Kristo alikufa kuregesha watu wake warudie mfano wa Mungu. Anda sura ya Mungu.
As the image of God,
kama mfano ama sura ya Mungu,
man's whole duty, our responsibility,
sisi jukumu letu,
is to represent God on earth.
Ni kumwakilisha Mungu hapa duniani.
That is, we are to be a correct representation of God here on earth.
Ya kwamba tunafaa tuwe wakilishi kamili wa Mungu hapa duniani.
And we can only do that so far as we know and obey His word.
Tuaweza fanya tu hayo tunapojua na kulitenda neno lake.
Our moral duty is to be like God and to follow His example.
Kazi kubwa ni kwamba tuwe kama Mungu na kufuata mifano yake.
Remember from our sermon today, it was Christ who said, "If you love me, you will keep my commands."
Kumbuka katika somo letu leo kwamba Kristo anasema kwamba iwapo wanipenda mtalinda sheria zangu.
Or put another way, if you love me, you will represent me correctly here on earth.
Kwa njia nyingine kwamba iwapo mwanipenda mtaniakilisha vipasavyo hapa duniani.
That is our duty to God, the one who has not only created us, but has saved us from our sins.
Hiyo ndio kazi yetu ya kumtendea yule ambaye si tu kutuumba, lakini ametuokoa kutoka kwa dhambi zetu.
He has done that so that we are now able to be like Him.
Amefanya hivyo ili tukaweze kuwa kama yeye.
And finally, the final application.
Na jambo la mwisho,
is that as the image of God,
kama mfano wa Mungu sisi,
man's sin,
wanadamu wanatenda dhambi,
is always the misrepresentation of God.
Oh, dhambi ya wanadamu ni kutomwakilisha Mungu.
Every time we sin,
kila mara tunapotenda dhambi,
we are misrepresenting God.
Tunakosa kumwakilisha Mungu.
That is a serious and terrible thing.
Ama tunamwakilisha Mungu kwa njia mbaya ambayo ni jambo la hatari sana.
Everyone stands.
Kila mmoja simame.
And let us pray.
Tuamini tuombe.
Our Father in heaven, how we thank you, Lord, that in your providence you would have us go through this chapter 4 of the confession today. Lord, we give thanks to you for these truths, that your act of creation as recorded in the early chapters of the book of Genesis are history, and that you have revealed that history to us, Lord. We thank you for that truth. And furthermore, we thank you, Father, that you saw fit to, according to your own will, your own decree, create us, mankind, in your image. And Lord, how we ask for your forgiveness that to this point, I think it's safe to say none of us have taken that reality serious enough, that each and every human being is created in your image. Lord, I know that each of us, we sin against you, we misrepresent you, and we sin against other image bearers. We laugh at them, we mock them because they look different than we do, or they speak differently than we do, or whatever reason. We try to make ourselves feel greater than other image bearers, Lord. We confess all of that to you and so much more. And we give thanks to you for your patience and your long suffering with us. And we give thanks to you for your constant correction and your guidance, your enlightening the scriptures to us through the ministry of your Holy Spirit. God, you are so good and faithful and generous to us. Thank you, Lord. How we pray that as we all go back to our homes, at the end of this, your Lord's Day, we pray, Father, that you will help us to tuck these truths, penetrate our hearts with them, and help us, Lord, to live out these truths throughout our week. Help us as mothers and fathers to continue to talk about these truths with our families, our children, throughout our week. God, help us. Help change the way we think. Help us to stop looking at this world as if it is all there is to live for, Lord. There's so much more. The truth is, there's so much more than what our eyes see in this world. So God, we just ask you to help us. Thank you for these constant reminders of our dependence upon you. And it's in Jesus' name we pray. Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above you, heavenly. Praise Father, Son. Thank you, everyone. I love each of you. I pray you have a wonderful week.
Asanteni kila mmoja na wapenda, muwe na wiki njema.